Wangare, asante sana kunipokea mali vizuri we. Magreti Wangare, asante sana kunipokea mali vizuri. Hebu tucheze zote,
chezo wa tingitingi.
Sasa tufanye nini?
Chezo wa tingitingi.
Tufanye nini shiro?
Tuimbe yote shiro.
Tufanye nini shiro?
Tuimbe yote shiro.
Hey, haya, ho, hey. Sasa tufanye nini?
Chezo wa tingi tingi shiro.
Tufanye nini shiro?
Tuimbe yote shiro.
Tufanye nini shiro?
Tuimbe yote shiro.
Hey ha ha, hey ho ho, hey ha ha, hey ha ha, hey ho ho, hey ha ha. Hey, watch your word, baba.
Tufanye nini shiro?
Tuimbe yote shiro.
Önök a Civil Rádiót hallják.
that all is grand, and hope that everything turns out okay.
All of our dreams.